Thethelela lo mfana usencane, awuyethelela untando yenini. Thethelela lo mfana usencane, awuyethelela untando yenini. Lo mfana usasemncane akahloniphi, ushaya umthetho laphezulu. Abakwitizayo bambiza udemokrasi, abakwitizayo bambiza udemokrasi. Utelela amakhosi, utelela izinduna, utelela amadoda. Bathatha imali yekolo wayinika besimame, awuthina kaziso ithola nini yamadoda. Bathatha imali yekolo wayinika besimame, awuthina kaziso ithola nini yamadoda. Asiphuthe ubudoda bethu, asishiyele amabhulukwe, ungcono ukube wavele wathatha konke. Asiphuthe ubudoda bethu, asishiyele amabhulukwe, ungcono ukube wavele wathatha konke. Ungcono ukube wavele wathatha konke.
Umthetho uyabusa, ubuse emadodeni kuphela, hulumeni kanti njani. Umthetho uyabusa, ubuse emadodeni kuphela, hulumeni kanti njani. Umthetho uyabusa, ubuse emadodeni kuphela, hulumeni kanti njani.
Uma zamadina ngilithatha ngilibeke kunyawo, ngishaya islow motion ngibeke ematshe emuze maqede ngiyoshona kwandicosha. Ngiyobheka umfula ogeleza kancane ntosahlobo. Umfoka number 4 umpahla umlungu idulile ngoba iyabiza foshelele, ngizalwe umashabalala intombi yeswazi. Zikwamagogwana enkanjini, uma ungayitholi idlulela phambili kwabushelelezana, ziyadibha kusasa.
Usemncane, awuyethelela untando yenini. Thethelela lo mfana usemncane, awuyethelela untando yenini. Lo mfana uzalwe 94, una 11 years, ushaya umthetho laphezulu. Akanababa akanabhuti, hayi ushaya umthetho laphezulu. Abakwitizayo bambiza udemokrasi, utelela amakhosi, utelela izinduna, utelela amadoda. Bathatha imali yekolo wayinika besimame, awuthina kaziso ithola nini yamadoda. Basiphuthe ubudoda bethu, basishiyele amabhulukwe, ongcono ukube wavele wathatha konke. Ongcono ukube wavele wathatha konke.
Awusakwazi nokushaya umthetho ekhaya lakho, ukhulume nyindo.
Awukuthiwa ngithule ngizoboshwa.
Awusakwazi nokushaya umthetho ekhaya lakho, ukhulume nyindo.
Angiseyiyo inhloko yomuzi like.
Awusakwazi nokushaya umthetho ekhaya lakho, ukhulume nyindo.
Hawu mina ngiyindoda ngebhulukwe.
Awusakwazi nokushaya
umthetho
ekhaya lakho, ukhulume nyindo.
Hawu uyakhuluma udemokrasi.
Awusakwazi nokushaya umthetho.
Uphethe umuzwa
ekhaya lakho, ukhulume nyindo.
Hayi uyakhuluma udemokrasi.
Umthetho uyabusa, ubuse emadodeni kuphela, hulumeni kanti njani.
Ukhethe iphele emasini.
Umthetho uyabusa, ubuse emadodeni kuphela, hulumeni kanti njani.
Uzonda amadoda.
Umthetho uyabusa.